Any girl you see, any girl you carry, if she wear shame for leggy, pop on to Zino. Alambongo, Asha Poso, na mwa mwa sha wo.
Alambongo,
Asimrisha Poso, na mwa mwa sha wo.
Alambongo,
Otuesa mafabudia fana sanu.
Alambongo,
Since Judith Atrisha go for nye na sanu. Baby mi yanki na fafa za kirika. Nereka wa menu nye waka nje belu. Nebreka wa homu nye waka nje tili. Alilili bumu nge gofa kulagu. Nge buganyo, nge buganyo. Nge buganyo nye waka nje tili. Nge buganyo, nge buganyo. Nge buganyo nye waka nje tili.
Alambongo,
I money want them me go kijuleju. Kedu kiseze fire kana.
Basta miuze.
Kuba na shifri se go kika wango. Okwa number sisi nyawa kijagaze. Lazizu want them unye muncha kango.
Lazizu want over.
Apu vibration them me se
fufu. Yo, fifu na the same thing bro.
Destiny tiko na zungwa juleju.
Samwa godi.
Tracha poso na mwa mpola po. Dorati wane malagi tule.
Dorati tibi na ja.
Nengi wane marugi bukweshi. Regina Daniel sudiki jorungo. Wezu gego na woka kwa choka.
Yeah, any girl you see, any girl you carry, if she wear shame for leggy, but want to see no. Alambongo.
Tracha poso na mwa mwa sha wo.
Alambongo.
Asimrisha poso na mwa mwa chibobu.
Alambongo.
Otuesi ya mafabudi ya fana sanu.
Alambongo.
Since ya Judith na Trisha kofonye na sanu.
Alambongo.
Mwomo siso na fafa za girika.
Alambongo.
Abakleke street ka fancha na lubili.
Alambongo.
Ibari ogwa ka fancha na lukoba.
Alambongo.
Kwa Toskana na ndia wajuleju.
Alambongo.
Pium 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 mashonya kitisha.
Alambongo.
Otibwa kendi na kagibu panjo. Mane bacha kwanya na ndi wazu erika. Akasi onye nkono kupibwa kaibwa. Magnetization okwe fine abalo.
You magnetize.
Mwem chizopsi nisi mukalaka. Omu mwa mwa siya munu mwaka mwa kwe shili.
Special shout out to Mr. Flavor Nabanya.
Bura bele something wane.
Itali ibuni ine. Naikenele.
This is your fear. Jizops.
Mikionyi mwa.
Yeah.
Wickedest producer upon this, Kendi.